era kanonga mapita geyongera okweri fenkuri anti galinya buli rucha buli budde bozibabu genda okuchanga oliwo we galinyi derebanga ebbeyi ekyuse kyuse mu bitundu byaggwanga ebyenja unaddala ebiri eyo mu byalo ddala wali mu district ANB era mu bitundu byeyo abayo bakaba twanga ntulege bagamba nti mapita gachi gasuse okulinya anga bo abatunda ebyokulya bagamba tebana kyakusala okujjawo okubyongeza basobole okufunamu anti nababijja mu byalo kubibatuusaako mu bitundu balina okubitundira amafuta gafuukise akafuta mu katale k'ennebbi kati enkota y'ettooke ebadde ku mutwalo gumu eri ku mutwalo gumu mu kanaana kasooli ebijanjalo n'ebintu ebyokulya ebirala byeyongedde nabyo okubanga birinnya ebbeeyi ate bo bagoba bodaboda nga kw'otadde abavuzi b'ebimotoka naddala ebitambuza ebyamaguzi bagamba nti ebbeeyi ebafuukidde ebbeeyi ey'amafuta nabo kibaleetedde okwongeza kyokka nga bakasitoma ate bo bongera kukendeera anti bangi kuba bagamba tebalina nsimbi ate nga n'obwavu bubeeyaguza lujjo Charles Ongam ng'ono nno mugoba wa bodaboda avugira wali epaida nebi agamba nti basazeewo okubanga bongeza ensimbi kubanga amafuta nabo bagafuna nga gabuseere ddala agamba nti mu kaseera kano olugendo lubadde olw'omutwalo gumu kati gufuuse gw'emitwalo ebiri bongeza omutwalo mulamba anti neeyita y'amafuta mu kaseera kano eri ku nnusu kanaana n'okudda waggulu Emmanuel Ochuon ono nno mutunzi w'amafuta ono nno atunda mafuta agamba nti babadde bamanyi okugenda masiro okukusa mafuta ogajja mu ggwanga erya Congo ne bagayinziza eggwanga Uganda nga mu kaseera kano kibajja embiri ku mutwe gye baali badde baddukira kakati nabo bagajja mu ggwanga Uganda ekintu ekyongedde okubaleetera akabasa bagamba tebamanyi ddala b'omulimu gwabwe gunaasigala gutambulira ddala bulungi kubanga bamiyirawo ku mafuta mu kaseera kano ge bafuna mu kitundu kyabwe matono ddala era basobola n'okumala olunaku lulamba nga tebalina gibayinza kutunda.